ShankySupplier.com.
Best quality.
Station Rastafari. Blandy, crazy upper. Whoosh. S to kiss you. SMG. Watoto atabatia. Chefu, chefu, gino kikosu yue. Kabaso, Mr. Prisma. Mambapa. Kanala Wida. Manja. Rastia. Best quality.
Fujo!
Maria. Maria. Maria.
Achanti baba Nasma.
Hadi zako za uongo utazisahau. Japo unajiona umepanda dau. Hadi zako za uongo utazisahau. Japo unajiona umepanda dau. Ila yote maisha tu. Maisha tu, umenachaka boya sina kitu. Nikumbuka mambo yetu ya chumbani minadatia. Nikumbuka mambo yetu ya chumbani minadatia. Na ulipa mzuri kama Aika. Infamil, baby, first no umika. Na ulipa mzuri kama Aika. Infamil, baby, first no umika. Yani kama nisipo kuona leo, yani kesho na umwa. Na isi balidi nisipo kuona. Na sindano na choma. Yani kama nisipo kuona leo, yani kesho na umwa. Na isi balidi nisipo kuona. Na sindano na choma. Wando wangu mi dam dam. Nisipo kuona kiuni au kam. Wando wangu mi dam dam. Nisipo kuona kiuni au kam. Bas kam bebe. Kam bebe. Kam bebe. Kam bebe. Kam bebe. Bas kam bebe. Kam bebe. Come baby, as a scared dada, a cause I am many, who's the video and the menu Samini, as a scared dada, a cause I am many, who's the video and the menu Samini. Kiki Benzo Kibashila, una no girl, who see what's the crazy, how up the border. Kiki Benzo Kibashila, una no girl, who see what's the crazy, how up the border. Katakani kupeleke nyumbani, wakuone, stonya maika, wakuone, nikupeleke kwa mama, wakuone, ulipo mzuri utanoga. Faz MG Blandy crazy apa. Mina shika daftari kama hii naandika kwa ajili yako. Sio kwamba nakudisi mchumba ila naumia mwenzi yako. Mina shika daftari kama hii naandika kwa ajili yako. Sio kwamba nakudisi mchumba ila naumia mwenzi yako. Sio kwamba upo mbali ufubai. Sio kwamba upo mbali ndo udanke. Sio kwamba upo mbali uzurule. Sio kwamba upo mbali uwechula. Sio kwamba upo mbali ufubai. Sio kwamba upo mbali ndo ukonde. Sio kwamba upo mbali uwechula. Sio kwamba upo mbali uwe malaya.
We zamani ya ukuwa hivyo. Basa mbona umekuwa hivyo. Uko nyuma ukuwa hivyo. Basa mbona umekuwa hivyo. Wanda likuwa hivyo.
Tabata kido sebeshi na sita kichwa mwish. Tuende kusuma mshenzi. Fan mapila undundu mkush. Chefu wa deni. Tuende psito mwari yeti mteja mduko madawa. Tuende kukibigwa manigia. Bobo wa sumendo suma bobo na bishau. Leswa nyege uchawi chawi. Ototo palis. Tuende po gwine. Shamu mchizwa geto. Big nyau. Supply chanti chabori madawa. Babadula. Tuende
Baba Edwardi Wizi Dan Baba Kijacho E watoto ilala mabegan Watoto waka wakia Efe toto ukapi Wizi Choma E tuende padi sailo Timani Veloso Lepa mkua kiboko minabana mpa Badizo Escobar Watoto Sheriff Shamba Mdudu Mapepe dusha mwachia kipepeo Mageta Production
Tungi wanapoungia
Waka wakia
Afujo
Chunky Supplier.com